gafata inana zose paka mu murwa kandi na umeze nk'agahugu gatera wamfashe bugwate sinzi n'ikibitera nijoro ryashize twahuriye mu muhanda uca hirya mpindukira unyicira akajisho nk'umurukundo nanjye ubwanjye ntazibika ndenga ukoresha amagambo n'ibikorwa nta marenga ndamutse nkubuze n'akisaza kakahava kuko ndabizi umora hafi nka undercover uri cool uri fun uri perfect uri gentle smart uri suspect ubwiza bwawe bwanyongereye ubushobozi bwo kumenya kutabaho wowe uri inzozi nkanga ukansanga dota ariko sive kwizima ndabizi ubaho nsanga we mbabarije
umutima naguhaze mu nzozi
angelo
nahanigaragaze
angelo
ndifuza kugukora
oh, angelo
urukundo rw'inzozi
angelo
nahanigaragaze
angelo
mba nifuza kugukora
nyereka kuri umugabo tanga gatego higaragaze cyangwa ntanga ikirego twa turabuma maze nkisetsa nka twenga utu my life nakubitse ibanga mbona uri umusore uri responsable nuri nk'abandi batereta batari capable yo gufata risque nk'abametodiste uri kuri liste rudasumbwa ukaba best ndamutse nkubonye ntiwakwivuga izina no ku isonjelo kandi wenda witwa sina peimporte mon amour est forte uko waza kose nafungura part nindota nabaye poni uzabe client nze gukurikira ninyo haba mu bukote mu gakote nanjye mu gatimba hakubera miss ukanyambika ikamba
angelo naguhaze mu nzozi
angelo
nahanigaragaze
angelo
ndifuza kugukora
oh, angelo
urukundo rw'inzozi
angelo
nahanigaragaze
angelo
mba nifuza kugukora
oh, angelo
naguhaze mu nzozi
angelo
nahanigaragaze
angelo
ndifuza kugukora
oh, angelo
urukundo rw'inzozi
angelo
nahanigaragaze
angelo
mba nifuza kugukora
oh,